just shout to hallelujah. Are you ready to praise the Lord? Are you ready to praise the Lord? Are you ready over there? Good Jugum Sa Duce Su Putel Tan Duce Su.
Come on. Awu yini kodwa Angikwazi ukugwaba eThekwini Inyambo sangiphele yanto yokugwaba mfowethu Ngifuna ukubafundisa ngendlale nina Sizobafundisa kanjani labantu izinto zokugwaba Uma ekhaya ngingayiboni kahle lento Ngicela ukuqala ngomama Bakhona omama endlini Bakhona omama endlini Eyeni simple kakhulu ngithi Ngoba the aim is not to sweat. Awuyakeli insizwa iswethe wena. Wena nje uthi nje kancane uthi nje. Yazi manje lengubo yengithi ngaliboni iqolo lami. Kunento eyenzekayo la eqolweni. Ngenze njani ngiphakamise? Uyazilula kakhulu nje. Ubeka izandla la bezothi. Awu. Ngicela ningibukele lezi ntokazi Asithathwanga njalo wensizwa Akuna ringi la Thiwa nje Angiboni Anisho wentokazi Ake nyakaze kancane Woza phe Uthi Bayibambile ngala Ake ngibone ngapha kushona phansi engathi khona la kubhlungu khona uphinde ubuye ayi ibanjiwe yonke indawo singenza sonke awethe ake ningishayele izandla ke ngikhombisa insizwa uthi nje uthi nje ithi insizwa uyazi nasegoli ngasho kanje ngathi mangingayishaya izandla ngeke ngiyenzelele